kun sagale amerikati sagaleen amerika sambataaf dilbata galgala keessa saalama fulakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irra sagantaa afaan oromoon saatalaayit irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akka mooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa amma gara qophiittaa nuti ceena.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Gimbii keessatti ajjeechaa jumlaa raawwatamerra namoonni hafan hangi tokko gargaarsi ga'aan nuuf kennamaan jiruu jedhu. Godinuma Wallaggaa lixaa keessatti immoo qaamoliin mootummaa dhimma gargaarsaaf itti gaafatamoo ta'an gargaarsa dabalataa kennaa jirra qonnaa ganna kanaaf waan isaan barbaachisullee isaaniif guutuudhaaf yaalaa jirraa jedhu. Kanaa kor malkaa jalqaba torban kanaa nu gabaase keessaati. Kuno.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii ganda tolee keessatti mootummaan riibcha loltootaan ajjeechaan jumlaa namoota afaan Amaaraa dubbatan 338 irratti raawwatameera jedhee erga ibseen booda namootni haaleellaa sanarraa hafan gargaarsi gahaa ta'e nuuf taasifamaan jiru jechuun komatan obbo Asaffaa Kooruu akka jedhaman dubbachuudhaan haala jiru akkasitti ibsu. Haalli nageenyaa amma gaarii tarkaanfiin hanga yoonaa fudhatame tokko hin jiru malee amma roobatu nu rakkisaa jira. Manni gubachuu irraa kan ka'e nama 7-10 taanee mana tokko keessa jiraachaa jirra. Nuti osoo mootummaan nuuf taasise kan barbaannu gara naannoo keenyaatti akka nu deebisu maatii keessaa namni ammi kun dhumee as jiraachuun baay'ee nutti ulfaata jechuun kan isaan dubbatan. Ajjeechaa kana kan raawwate shaneedha jechuun aangawootni mootummaa himatanis gurmuurri dhaloltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman kana leellaa kana raawwate humnoota naga eegumsaa mootummaati jechuun komataniiru. Gama biraatiin maqaa isaanii namni hin dubbanne kan biraan rooba gannaa kanaa wajjin wal qabatee rakkataa jiraachuu isaanii dubbatanii gargaarsi konkolaataadhaan fe'amee isaan bira qaqqabu dubbatanii jiru.
Qaqqoorsaa amma warduwaan jeenu yoorragawu.
Cuqursaa bakka jedhamutti qamadiin nuuf kennamee jira garuu waan akka sharaafaa nuuf hin laatamne uffatni qorraa gahaa ta'e nuuf hin dhufne waan ittiin nyaata bilcheessan illee hin jiru arjootti garuu gargaarsi qaqqabuusaa dhageen jira jechuudhaan dubbatan. Namoota hojii qonnaa barbaadaniifis mootummaan galteewwan qonnaa akka isaaniif dhiyeessuudhaaf waadaa isaanii seen gabaastuu sagalee Ameerikaa Asteer Misgaanaa'utti himanii jiru. Itti gaafatamtuun Buusaa Gonufaa godina Wallagga lixaa Aadde Natsaannat Alamaayyoo haleellaa sana booda mootummaan haga danda'ameen miidhamtoota deeggaruudhaaf tattaaffii taasisaa jira jechuun gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Duraa komachuun isaanii sirriidhuma jennee fudhannachuudha. Maaliif wanti nu geessine sun lakkoofsa namaa wajjin gaafa walbira qabdee ilaaltu hanqina qaba jedhee kaasee gahaa mitii jedhaniyyuu. Garuu rakkoo sana furuuf immoo qaamoleen adda addaa geessanii waan jiraniif amma rakkoon sun furama waan ta'eef badaa rakkoon qabachuun furree irra jechuudha rakkoochi jiru sun. Akka mootummaatti immoo guyyaa kaleessaa Wallagga Baharraa midhaan kan arganne nu qaqqabe qamadii kuntaala 1347 nyaata dabalataa kan daa'immanii CSV kuntaala 222 qaqqabee jira jechuudha. Godinarra darbeeyyuu mootummaan naannoorraa geggeessitootti olaanoon dhufanii jara sana dubbisanii jiru jechuudha tole.
Aadde Natsaannat namootni miidhaman 7,600 ta'an ganda tolee keessatti akka argaman dubbachuudhaan waldaan fannoo diimaa godinichaa gargaarsa taasise jedhan akkasitti ibsu.
Waan qaqqabni addunyaa isaan qaqqabiin seekaasuu nan danda'a. Fakkeenyaaf akka waan akka uffata qorraa 1,018 ittiin ga'ee jira. Daakuu kuntaala 50 CSV yookaan nyaata dabalataa kan daa'immanii kuntaala 1,018 soolaarii 449 wantoota kana fakkaatan qodaa manaa saamunaa pilaastik shiitii waan akka dunkaanaa kana. Qaqqabsiiseetu jira jechuudha qaamas qaliin waan hedduudhaanitu bira ga'e.
Haleellaa kana dura boqqolloon faca'eeraa kan jedhan Aadde Natsaannat mootummaan gargaarsa midam totaf tasa jadana kastirubatu
isawol kabate ga to ko nanu sanatti minani qotamu bayinan bokollora yeron bokollo ko sanin modar bere yuchu qotani ruqoni sani qotame ragaru qonna sani sanatti de bene kasan akaka sani tuji sani tuji de bene racho jenna yomo wanti san ko tanjira timma awo dan sanyi fina tamaran de geru kopira chu dogodi addabe ragan sani addabe yurufe usa gunofa damen godina wallakata leta de gashata nura kopira jira chu da kongura ko ngabo
namuta bakatani godina wallagaba magala addo ke settar gamani gargar ገሙቱማቲን ታስፎማጅራ ከንጀደን አድ ነጻነት አከይሳን ገረቀይ ሳኒት ዴቪሰኒፊስ ኮሬን አበቴው ጀታጅራ ጀደን ነሙቱን ሀሌላ ከናን አጄፈመን ቲበሰዲስ ሶዶሚ ሰደይተው እትጋፍተምቱን ዋጅረ ፕሬሲሙ ሚቸምንስትራ ቢለኔሲዩም ጋይስ እስቶታ 5 ሰመሌ ወልዳን አማራ አሜሪካ ከይሰት ያርጋሙሙ ለኮብሰ ነሙተ ዶአኒ ኢበሰኒፍ ሰዲጀቹን ኢሳጋባ ፈመጅራ አዲብሊሱማ ኦሮሞ አባውፊ ኮንግረሲን ፌደራሊስት ኦሮሞ ካፋውን አጄቻ ጁምላራውተ ሚከናይላልችሴ ቃምኒ ወለበቴ ኮረኗ ጀቹን ዋምቸ ደይሱን ሳንኒያለ ተማ ጃርማያ ሙቱ ሙተ ገምቶ መኒቲ ኮሚሽኒን ኦላና ምርጎተነሙማ አጄቻ ጁምላ ጎድነ ወለጋሊጣ ከይሰትራውተን ነሞትኒ ለኮፕሲ ሳኒን በከምኔ ሪጥሎ ቱታን ኡካም ሰማኒ ፍረተመኒ ጀቹን ሙቱማን ኢትዮጵያ ሀሌላ ከነላች ሱዳን ቆረኖ ሰፊሳ ብሊሰቴፊ በሊነቀቡ አከጊጊሱ ጋፈቴጅራ ከንማ ወልቀበቴ ቆረቶትኒ ጃርማይቻ አጄቻ ጁምላ ሰበረተ ጥይፈቴ አናግምቢ ከይሰትራውተ ሜላችሴ ቆረኖ ጊጊሱ ፈከጅሩ በከሜጅራ ሰገለሜ ካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ካኖር ዶፋጅርታን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ገርጋርስ ነሞማ ናኖሎ ልትገጌ ሰማቱሬ ትግራይን አቀባን ቱሬሮማ ገርጋርስ ቀቀባጅራቹ አንጋዋን ዩኒሴፍ ተኩቤክስ ሰኔሩ ሊሳሽ ላይን ገባሰኖ ኤርግዴቱልት ጃልነኔ ኤስ
ቤልጅየም ከሰካጁር ዩኒቨርሲቲ ጌንት አከተል ማመት ኡመን ሚሊዮና ወለካተው ወልወራንስ በላፊ ሰበባሌ ከብሮ ከነን ካለቲን ታነን ትግራይ ከሰትዱ መኒሩ ኮኒሰ ዳሳፉር በረኩማ ለማብዲግደም ወራን ኢትዮጵያ ትግራይ ኤገሴኔ አስዮተው ታሌላ አድብሊሱማው መተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍን ገገፈመ ዴቪቸን ኑፍትሬ ኢትዮጵያ ትበከቡአን ዩኒሴፍ ጃን ፍራንኮ ሩቲ ጃኖ ቪኦኤ ወሊን ጋፊቭ ዴቪ ገገሰኒን ሞቱማን ኢትዮጵያ ባቲብቶ ደሰከስ ኤገወሊ ገልቴ ዱካሰዳብን ሳለፍሴ አስ ጂጂረምነር ገመጅራ ኮንኮላታን ፈዩምሳ ድበተኮፍ ቶርባተም ናኖ ዱራን ሴኑን ኦርካቴ ሴኑ ሳኔቪ ለኮፍሲኩን ጂአት ገረኩመቶ ቆጫላት አከደበሉ ኤገማጀ ደኒሩ ሩቲጃኖን አከይብሰኒት ፌዲን ገርጋርሳ አርገቹብ ጅሩ ጉዳደ ጀደኒ ትግራይ ከሰጡ መን ሚሊዮን ሸን ጫላን ገርጋርሳ ዱንያ በርባዳ ከነማሌስ ከነምብሮ ሚሊዮን ተርብ ናኖ ወልቲ ቡንሲ ከሰቲ በበለጠ ከን አማራ ትግራይ ከሰቲ ገርጋርሳ በርባዱ ጀደኒሩ
We have great needs in terms of repairing infrastructures that were looted, that were destroyed.
Chasale sammani barbada an supu sajeru feri guddatu jira. Nano tokotoko geset siwali galawan abamif daimman tajajilo egun safayyab tajajilo wankan argachu fratisata ejira. Mannen barumsa eddu chuhawan taanif ijolle mana barumsa da kundandenye. Kanamales mit ansala kaswas buadadda fitigargaramu tigraike ሰጥ ጫራ ጉዳቱ ጅራ
ዩኒሴፍ አከተል ማመት ኢጆለን ኩማ ዲባፉር ኢትዮጵያ ገማካባ ከሰት ተንቅነኛ ታም ሚዳማጅሩ ወጋከነ ኬስ ዳይማን ኩማ ሰደተም ከነን አከሃማ ተንቅነኛ ታም ሚዳመን ሃለሉቡ ሳኒር ሶዳችሱፍ ወልአናማጅሩ ለኮፍሲኩን የሮወል ፈካታ ወጋደርቤ ኬሰ ኩማ ሶዶሚ ጃብ ኢበሻን ከቱሬ ዮተው ኩኒስ አማ ሃልጅሩ ደረን ሃማታ አከጅሩ አገርሲሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዩኒሴፍ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከይብሰኒት ወንሰደር ካድራት ይበርባችስ ኛት ሰኝሚን አኒ ፈጫፈተኒቪ ጣኦ አከሱመስ ማለቀ ቆጀቶተ ተጃጅለ ሲቪሊ ከነን ዶክተሮት ነርሶታ ከነምብሮፍ በርባችሶተ አኒ ከነን ምንዳሳኒ አርገታን ጅሬ ባፈሙ ቀባ ድማካም በርባችሳተ ከብሮፊ ሃንቅን ጅሩሞ ቦባአዳ ጀደኒ
This is a big problem because fuel is not an issue of Ethiopia, it's a global issue, as you know, with the war in Ukraine.
Kurako gudada sababansa waen boba imethiopia kesa kofamiti akuma beka mudulu warana Ukraine kesa gatim boba kadabalu gochudan esi boba gadbu sejira kanaf imi gudan ofarka kamnufi ammatinu muda tejiru Canada
itigafatama UNICEF kun akake kachizanit esi boba umnan ummata Tigray miliona heddu gargarsa lubbu olchu rapsu hojiga gefamu akameda dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa akka tilmaamanitti konkolaataan fe'umsaa 100 nyaata dawaa gargaarsa ka biroo fi akkasumas boba'aa fe'anii fedhii gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa guutuuf guyyaa guyyaatti gamas dhaqqabuu qabu.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weellisaan Oromoo Abdiyuun jedhamullee torbanuma kana keessa ture kan oduu gabaasaa VOA Galmoo Daawit ka dubbise jiruu muuziqaaf jireenya isaa dubbatee jira. Kunoo
jalqabuma daa'imummaa kaaseen sirbaa fi wallee jaalladha jechuun hima weellisaa Abdii Abii Busmaan magaala madda aartii afaan Oromoo kataatte Dirree Dhawaa naannoo laga Harreetti ka dhalate Abdiin baandii afran qalloo keessatti weellistoota angafoota ilaalaan guddadhe jedha.
Gaafa nuti ijoollee san akkasitti tapha isaanii ilaalleetti nutis tapha kanatti seenne jechuudha.
Sirbi inni jalqabaate hojjette yookaan maxxansite maal jedhama yaadattaayyu?
Kara billawni koo gamni lachuu kanina dawwiidhaan halaachuu maaliyyaa isaaniin wal fakkaachuu.
Yeroo kanas fedha muuziqaa hedduu ka qabu Abdiin garee muuziqaa yeroos magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hundaa'ee jiru keessatti hojii aartii aansee jechuun dubbata.
Laala lakkoofsa jirame A B maalii jennee gaafas ka isaan afrakaloo leela. B ammallee urjii bakkalchaati jaaniin C dhaluti.
Maan jedhamture maqaan keessan?
Maqaan keenya Arsal jaaniin.
Maal jechuudha?
Ergee afaan Arabaati.
Gareen keessan yeroo sanii eenyufaa ture re?
Mukhtar Bakar Usmaan, Adama Ibsaa, akkasuma ammaas hangummaan kunuu hin goomu.
Amma jiru lubbuudhaan marti isaaniiyyuu?
Tokko du'e. Adama Ibsaa jaaniin akkasitti isa kan dura dursu muuxannoo muuziqaa keessaa dhawuuti dura bare isaan hoogganu jechuudha nutiis.
Weellisaa Abdii Abii Busmaan gareewwan kanneen waliin taanee keessumaa bara 1991 keessa Harargee keessatti agarsiisa muuziqaa sabaaf agarsiisuu itti fufne jedha.
Nutiis garee keenya wajjin uffanni keenyalleen magariisa akkasitti dirreedhaa watti eegallee achirraa mana mazagaaja tabanne uummanni guyyaa shan walirra taa'ee lulaal.
Alas jechuu. Bara jijjiiramaa keessaa kun bara 1991 keessa jechuudha. Abdiyuun kaan kan inni ittiin beekamu sirba inni bara 1977 keessa sirbedha. Yeroo sanas mootummaan Ziyaad Baarree kallattii baatiin Itoophiyaa weerare waan turee fi walleewwan onnee nama kakaasan weellisee akka turee fi yaadannoo alas qabus VOA'tti akkasitti hima.
Gaara gubbaatti ol baanee kan Dirree Dhawaan gaaraan marfamtee jirtiini akkasitti madaa balaa gaara gamanaa duuba nutti gadhiisan.
Lola sana keessatti firoonni kee kan lubbuu dhaban jiru yeroo san?
Waa takka hin jiru. Dhugaatiin ijatiyaa jijjiiran qomatiyaa harkaan simaraa kaasamarraa baran doorretiyaa.
Sabi kana dhagaye maal siin jedha yeroo sana?
Waayi biyya wali qabameedhaan waraanni achi as loluu ture. Afaan qawwee kana Soomaalii garagalteera. Warra duraan Soomaaliin sossobdee uummata keenya gaalaan fiddee qawwee fiddee dura neeyte.
Gaafa sirba sana raadiyooniidhaanis ta'ee gaafa namni akkasii waraana sana keessatti dhimma itti ba'u maaltu sitti dhaga'ama ture?
Injifannoo uummanni keenya injifatee jechuu dha. hujin tiyas fula godat tejechu
yero sanas motumman dergi isabad azubatus achis garma gala harit fidudan misensa gumi arti toko kesatti akkan misensa tayojetu taaseet jira welisa shantam shubisa welisota abdiyun tisikenyan kubakaban kesa isatakka shantam yero dubbatu abdin dandetti wala lobarre sutifi sirba ko pesu gudda qaba jechun dubbata
bandi afrentallo jambale bandi shani dredwa khe sajira bandi tuftenu ilman afrentallo chun biftu gana riya jalala maskob lagare samakar sa to kuma jalala arsenal efi urji bakalchat abdiyun dura arsenal ira egale ateme ustafa oje
yero bandi ati undesite kesa ujeta ture sana bakka kam demtani to kanisin agar si saturtan kopi muzika kabdan
harar guma kesa demte agar si sutu abdiyun haramayate agar si se dederite agar si se alanko chiro vajjisa anga machara demne wallifi wajjin
kopin barasana kam muzika kesuma akam turere
kopin barasuni opi wani agarte salmi dalu akagarte nama artisto ta yokan akawallisto ta chenin barpanu malakam barpanu afan kanar tilolu turere afan kenye heddu chintafamu ture moral hangaran jamne sasohu ture
yerosana kesuma yeroserba kana agarsi suraf socho tani mal fatu sinirra gaha ture
ibba polisa ta hangaran jamne chansu rakutan unjan zikutame audiensim bakkakabattu chalja ane egole egole fa ardenu fachasan nama arihani kabani nuhidu suramfa ibba kana sunnu ramu
Abdiya biyu kabiron kan inni tin bekamu sirba isa Oromia biye gotota ajiruni
litiga bakkadu gasan jirra gabazi Oromia biye gotota biye abu handura kapsawan ilmanke gabluma firu rogo dusra gatebi
Gabas segala Amerika, Kalmudait, Finfinnera.
Waggoota furtama keessatti hongee gaanfa Afrikaa mudate ittisuudhaaf hawaasi addunyaa gidduu seeniinsa gochuu akka qabu waamichi darbee jira. Kanarratti gabaasa Muhammad Yusuf erge.
Kutasana keessatti biyyoonni miseensa igaa ta'an Jabuutii, Eertiraa, Itoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa kan of keessaa qabu yoo ta'u kibxata kaleessaa Naayiroobii keessatti walga'uudhaan dhimmoota gargaarsa namoomaa siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dubbataa jiran. Dhimma rakkoo namoomaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessaa kan uummanni miliyoona 23 ol ta'an wabii nyaataa akka dhaban taasise sun walga'ii IGAD 39 kanaaf dhimma ijoo hoogganoonni mootummaa fi mootummoonni irratti dubbatan ta'eera. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaa biyyoonni naannoo caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years. Has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts.
Chamni woggota afurtama keessatti saamaa ta'e kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qe'ee isaaniirra akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumuu mala. Chamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisuusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna.
Kutaaleen naannoo sanaa tokko tokko marsaa afur walitti aansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera. Hoogganaan Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba.
Izaalam naquum. وإدارة الوضع في وقت مبكر وبشكل صحيح
حالة عما جرو يوهن تواني وقوت أفرتما كيستي كان أرغن كيسا إسهاما توف ديما
وقيجين نانو أكت المامنيت باتيون كلو ليساف مدى قدوث روغة وكل أرغشو أبو ملو أمين عبدالله dhaabbata gargaarsa namoomaa Ireland ka ta'e Concern Worldwide jedhamu keessatti daayireektara naannoo gaanfa Afrikaati. Gargaarsa namoomaa hatattamaan uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf hin kennamu taanaan naannoon sun daa'imman 300,000 beelaan dhabuuf akka jiru dhiyeenya kana akeekkachiisanii jiran. Soomaaliyaa keessatti naannoolee 8 balaa beelaaf saaxilamanii ka jiran yoo ta'u baatee amajjii irraa eegalee yoo xiqqaate daa'imman 200,000 ta'an sababa hanqina nyaataan du'aniiru. Jijjiirami qilleensaa fi walitti bu'iinsi naannoo sanatti wabii nyaataa dhabamsiisus komatan. Komishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa ka ta'an Bankolee Adeoye miseensonni IGAD caama kana salphisuuf deeggarsa gamtichaa akka taasisan mirkaneessaniiru.
Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region.
Haalli namoomaa wareera dhukkuba COVID-19 fi hongee kutaalee naannichaa hedduu keessatti mudachaa jiruun daran walxaxaa ta'e yaaddessaa akkuma ta'e gamtaan Afrikaa Ardiitti keessatti gamtaa fi itti gaafatamummaa waloo akka barbaachisu waadaa seenuusaa akkaan ibsuuf na haa eeyyamu. Rakkoo jijjiirama qilleensaa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaa fi gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha.
Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman 5,000,000 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u 100 keessa harki 30 hanqina nyaataa hamaa keessa jiru. Keeniyaatti ambaasaaddar gamtaa Afrikaa ka ta'an Henriet Geiger hoogganoota IGADitti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Ukraine irraa argachuuf tattaaffiin jiraachuu dubbatan.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Haalli nageenya naannoo sanaa caama ammaan dura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashiyaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaatedha. Awurooppaatti midhaan Ukireenii fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaa mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yeroo 6,000,000 yookaan doolaara 600,648 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate doolaara 4,400,000 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtootaa kan akeekameen sanarraa gadi bu'aa ta'us hubachiise.
Itoophiyaan boba'aa laalchisee deeggarsa gootu hambisaa jiraachuun beekameera. Karoorri mootummaan qabu adoolessa 5 bara 2019 irraa eegale deeggarsa kennamu tartiibaan kaasuu karoorfateera. Galmoo Daawit itti gaafatamaa Yuunivarsiitii Jimmaa hoogganaa Dipaartimentii Biizinasii fi Ikoonoomiksii Dr. Lammaa Urgee tarkaanfii mootummaan fudhateef dhiibbaa inni qabaatu irratti gaafatee jira. Kunoo.
Akka odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu doolaara 1,800,000 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaruu kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'insa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaaf. Barsiisaa Lammaa Urgee dabalee Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee Ikoonoomiksii fi Biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kuni bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaran sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa bubaaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun ka'uu ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaaf yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshin wanni jennuun kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee indaayireektilii paabilikuma irratti dhiibbaan kun kan geessisu. Sababni isaa wanton hundum tu wantuni dora gare dotti sochon hundi wan boba barbaruda gachin boba kuni gafa dabalu sirnadin de biye kinya kan purchasing kan yokin mo kan information hirdu qabu kana ke setti gafa ufe dabalu gachin ni os hunduma kan dora gare dotti sochon hundum tu ni dabala jetu dinade akka biye kinya kana ke setti gachin kun dabalu ni mo rakkino sagara kara fidi ufajira hawa sarati inni kambro biye kinya kana ke setti hallibul chin sasrne ge jiba mal fakkade genne yo ilal rakkon sagara kara fidu denda speculation problem fidu denda speculation ga fajennu gatin ni jirra majedani wa kufatani oso omshatukko bifafi tadakka san jijirin gati dabalu qofa kuvni na fakitechu to takasitu umamajira kambro bulchinta garin sintayni hawasa expose gochura da jere shakin ki jaisa kala transportation la funduma mana funduma kina wante ni hawasa ke nyarati di panjirachu danta
motman yero dubatetti de gersa kana kanan ka sefi qarshi kana garabittamin anitna ne fachu fani de bijeru da kaini kanne wanti kun sirrida salamotman bittamin anikana an fachu qabamu gejjiba kana de gersa irajuru ittefofsi su qabature
normally when tony can move can turn can it seem such a mole bobadan indirectly asmagara bobat lady budan dai so but man bobara garamina nya ta injijire wanjeru kuni gati min an biye ke sahar da jururachi iba gudda wan umunat fakat
asirratti kasun mo kanan barbaado ma fakkenya figa motumman akasawat kanan de sajiru amma fakkenya fnami konkolota qabto kofi nami konkolota inkamne de gersa motumman mallakaane boba afichisi surratte irra argatu qitamiti kanavi isa de gersa barbaadun de gera wanjeru da kanan nikasu ergata ega amma hammata de gerun stinno rakkinan qidamata sayo qabate motumman jere kan laman akasumatti bate ittifufu qabajettumo maladwana da fidu qabajettumo yizin
akuban jal kabakase yanne kuni hamada yechu mes garu mosummani hala ichin wankana gochu dendo qaba enyu to makina konkon dima enyu to mo makina public dendo wanjul suni wambe kamada yokin mo wanu ifatti mulatuda isa kana mosummani yo denda me taxation system en property tax sira wonto ta akasi tin kor wankana sirre suni enda namoonni iddoo kanatti beenifitii kana fayyadaman eenyu akka taali ifatti beekamaadha kanaaf bifa property taxiitiin taxi gochuudhaan jarasanii maal gochuun ni danda'ama hamma tokko walqixxeessuuf yookiin immoo walitti dhiyeessuuf yaaluun ni danda'a
raawwi taarifa bobaa fooyyee kana hojiirra oolchuuf mootummaan hojimaata addaa diriirsuu simee jira kanaanis deeggarsi kun konkolaataawwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennaniif akka itti fufu yoo himu kawara dhuunfaa fayyadamanii garuu dhawaatarraa kaadeemaa jedhe barsiisa lammaan kunis rakkoo mataa isaa qabaa jedhu
jalqaba institushiniin keenya kana gochuu danda'a iyyuu anaaf gaafiidha yoo baay'ee wantoota informaal karaa informaal ta'anii hojjetamutu baay'ata wanti informaal ta'e kun immoo bifa malaammaltummaadhaaf hawaasas saaxilee hawaasas muufachiisee wanta mootummaan fe'esanis iddoo isaa geessisuu danda'uu yihi waan jedhu suni institushiniin nu qabnu to'annoon nuti qabnu ana natti hin fakkaatu gatiin simintoo 700 jedhee mootummaan waan ta'e labsii wayii baasee simintoo gaafa 200 waan ta'een warshaa irraa gurguramu simintoon 1000 erga mootummaan labsii kana baasee har'allee argachuuf illee rakkisaadha mootummaan isa kana saksas ta'uu danda'a. Saksas ta'uu dandeenyaan bareeda waa hundaaf immoo gaafa ga'e laallee waan jiru hundaa waan madaaluu dandeenyu jedhee yaada.
Kanaaf jedhu ogeessi dinagdee kun mootummaan dhaabbilee raawwii gurgurtaa boba'aa keessaa qooda qaban hordoffii isaanii jabeessuu dhaabbilee mootummaas cimsaa adeemuu qaba jedhanii uummannis qixa fayyadamuudhaaf tumsa mataasaa taasisuu qaba jechuun akeekkachiisan. Labsiin boba'aa ilaalchisee ba'ee jiru konkolaataawwan gosa gosaan qoode kootaa boba'aa guyyaa kan kaa'uuf ta'us ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Galmoo Daawit gabaasa isaaf nan galateeffadha.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.